Shabba alongside Danny Zong. Baby girl, wangu wa joker. Ejo wangu wa joker.
Hide up for all the beats.
Wangu wa joker. Nangene mku wa joker.
Shabo, baby girl, nari kwa gala nyo. Na yate, wanchu wa yonyo. We never remember those days, vinu manyo. Wanu denga chudu wanyo ngena mwonyo. Yeah, look my heart. Asuya we never forget. Ati na kuyia mkwalite. Yeah, na kuyia mkwalite. Enizo na kupuwa joker. Ena pro na kupuwa joker. Shabo, shabo na gen kupuwa joker. Yeah.
Joker. Oh.